It's your boy Icon Bundy Senna.
This beat I bought. Parano.
Smash and beat so that we run them chips. Let's make a mess.
Inchi kele papondi kuna ipost. Inchi tefi wadilo munzinga. Alo. Wachita shan, eba yoyo ati twala ikalashan. Kale kale na dipona na mukalale I. Weta tana obola ne njiri. Bena mediba dito mama hookups. Inchi tefi, baya shimia phone. Ha, yeah, baya shimia phone. Baya shimia phone. Njendele na wana kashumu longo na laba tuwala kui. Baya shimia phone. Shele na tu kuacha mutumba ya fuaka ya kaba kwei. Baya shimia phone.
Na wasa pop mutumi na kade 195.
Baya shimia phone. Baya shimia phone.
Biggie mana control nzinga. Elo haina chinona no kupinga. Chikonko achani. Nde mfupa mkoshina kadimoni mpatwa ne minga. Mkono mwene filu ndufuru. Fiambo kushupa njekuru. Yotempa bala isaba kulu. Yuziro tu soa panga bujuma. Kushile na cup pay forward. Bilu na ifika party five zale soat. Kumabidi mwa isula boto. Yei mwea paife ya pangu mamoto.
Ha. Yeah. Baya shimia phone. Njendele na wana kashumu longo na laba tuwala kui. Baya shimia phone. Shele na tu kuacha mutumba ya fuaka ya kaba kwei. Baya shimia phone.
Deti uishi venga ni biwi leni no kunango ni big.
Baya shimia phone.
Yeah.
Baya shimia phone. Na isanga shani muri ya gona. Tefe finangu na ipe na ikonomi. Nde umfa kwa tumwela wachepa. Aweshe mofi omutimala bepa. Wetata peta fiali asuka bangala. Intina wagelo mibili nge sofu. Na isanga njendele china mpofu. Teku black iris kiambiko. Ini beans. Yeah. Baya shimia phone. Njendele na wana kashumu longo na laba tuwala kui. Baya shimia phone. Shele na tu kuacha mutumba ya fuaka ya kaba kwei. Baya shimia phone. Baya shimia phone.
Let's go. Smart guys and kill. Na chimpa mwene na mala. Na tenda nina dizeo kusalwa mpala. Yobali kema suta panshila mala. Washile na chifoni na indela maya. Na chimpa mpana senda na melisa. Na mupisha mwati ni mailo kwiza. Jewela tukuli underscore. Jindu mefoni fiat stika. Oh my god.
With no response from the requested number.
Baya shimia phone. Baya shimia phone. Njendele na wana kashumu longo na laba tuwala kui. Baya shimia phone. Shele na tu kuacha mutumba ya fuaka ya kaba kwei. Baya shimia phone. Baya shimia phone.
Kela sana ilingi fichitika uteza ngashala. Na tichi mukonke veno nine na ipompa. Na pitana kulisa ichiki na musenda. Na tampa no bulendo ninche tekela ndie musanga. Kafika na tumafoni ya shima. Chipushe bale tatelo bafuma. La pano nda shimika na fuaka ya fuma.
Ha. Yeah. Baya shimia phone. Baya shimia phone. Njendele na wana kashumu longo na laba tuwala kui. Baya shimia phone. Shele na tu kuacha mutumba ya fuaka ya kaba kwei. Baya shimia phone.
Mr. La D Washepre.
Baya shimia phone.
Young Alf
Alanis
Alpha Entertainment Music.
Baya shimia phone.
Straight out ZPushUp.com.